moto ameiva, wacha come through. Kangoma imeshika, wacha come through. Ambia DJ Finya replay, wacha come through. Wacha come through, wacha come through. Wacha come through, wacha come through. Katoto ameiva, wacha come through. Kangoma imeshika, wacha come through. Ambia DJ Finya replay, wacha come through. Wacha come through, wacha come through. Wacha come through, wacha come through. Wacha come through, wacha come through. Ambia DJ Finya replay, wacha come through.
JP Masai nimerudi tena kutoka mpoka Masai hadi Chicago. Na si ile Chicago ya machengo, ni ile Chicago Masai ya maju. Nakutana peste yangu Wiz Khalifa, anasema JP ngoma I come through. Anasukumia peste yake DJ Kale. DJ Kale anasema ngoma ni kale. Anasukumia Masai President Obama. Obama anasema JP utaama. Kwanta sivuache wase wote wa maju, bila kusahau wasitu wetu wa Kenya, wakina Mecha Matrax na Jua Kale. Hani wasema se uwanga wakale, wambie JP tunakuja sini wakale. Masai sini wakale, wanata ingoma Masai I come through. Masai I come through.
Toto ameiva, wacha come through. Kangoma imeshika, wacha come through. Ambia DJ Finya replay, wacha come through. Wacha come through, wacha come through. Wacha come through, wacha come through. Katoto ameiva, wacha come through. Kangoma imeshika, wacha come through. Ambia DJ Finya replay, wacha come through. Wacha come through, wacha come through. Wacha come through, wacha come through. Wacha come through, wacha come through. Ambia DJ Finya replay, wacha come through. Uyo dem ameiva, wacha come through. Amejibeba, wacha come through. Niko plam goma zime come through. Natema fiti mistari zime come through. Nime call, call I go through. Baby boo, you know it's me and you. Bad boy, Mr. B, real nigga, real deal. Real nigga, on this real shit. Tight, see, it come through. Loose, see, it come through. Sweet when dry, loose when wet. Who's that? It's me. Ninje, omo mororyo move. Look at me now, snapbacks and tattoos. Welcome to my house party. Hakuna kulala, leo ni kupari. Kiokto, toto si toto, kahaza come through. Uliza bad boy, Mr. B, just say JB. This is how we do it, this is how we get down. Katoto ameiva, watcha come through. Kangoma imeshika, watcha come through. Ambia DJ Finya replay, watcha come through. Watcha come through, watcha come through. Wacha come through, wacha come through. Katoto ameiva, wacha come through. Kangoma imeshika, wacha come through. Ambia DJ Finya replay, wacha come through. Wacha come through, wacha come through. Wacha come through, wacha come through. Wacha come through, wacha come through. Ambia DJ Finya replay, wacha come through.